abasinga bafuna nnyo amaanyi okuva eri sitaani nti olw'okubanga bagenda kubeera bagagga naye nga amaanyi ago gajjirako ebintu ebirala gajjirako okukemebwa n'okkola ebintu eby'obukyayi obuseegu okuwakana okubeera ng'omuntu ali abeerawo na mpaka alwanisa abalala lwakuba ebyo byonna byebigenderako ebigendera ku ekyo waati we yakema yesu yesu n'agamba no ekyo tekijja kukolebwa ekyokusooka ebintu sina bibyo ebintu byange so ompooti ebintu byange ate ebyange ate onkema nkolebwe nti ate onziriza ebyange kijja kitya n'agamba no obugagga se buli mu buyinza bwo oli yali mwana wa katonda nga takemebwa mu ngeri eyo naye kye mbadde njagala kukussaako essira wakati w'ensi ensubize waliwo eddungu eddungu eryo litegeeza ki okukemebwa okuyita mu ssomero okugezesebwa okulaba omuntu oba atuukiridde teri ddogo eri Isirayiri kye kigambo kyaffe ekyolwaleero kaakati ekyawandiikibwa kitugamba nti wano we tuba tutunudde mu kyawandiikibwa kubala 21 olunyiriri lw'okutaano nti abantu ne boogera nga beemulugunya eri Katonda ne Musa ne bagamba lwaki otuleese mu ddungu lino ng'otuggya e Misiri okufiira mu ddungu kati laba kye bayogedde teri ddogo naye eddogo lyafuuka ebintu bo bibeekola bokka nga we ŋŋambye nti weokola ekirungi ofuna kirungi weoyogera ebirungi ojja kufuna birungi by'oyogera ate weyagaliza abalala n'obakolera n'ebirungi Katonda by'ayagala obakolere ebyo weebityo bye bijja okufuuka empeera yo ku nsi we baatuuka mu ddungu nga teri muntu asobola kugamba nti ono andoga ono tanjagaliza no buli omu yali kukulaba nti atuukiriza ebigambo by'amazima Katonda by'atadde mu mukulembeze by'abalagira we baabikuumanga ne bakuuma n'omukisa gwabwe wano bagambye okubala 21 olunyiriri lw'okutaano nti abantu ne boogera nga beemulugunya nga bagamba nti lwaki Moosesi beemulugunya eri Katonda lwaki atuleese wano mu ddungu okufiira mu ddungu ng'atuggya e Misiri wuliriza ekigambo okufa nti atuleese wano tufe tufiire mu ddungu abantu ne babeera discouraged and they uttered out complaints that turned into poisonous bitter snakes or serpents or beating serpents nti abantu ne beemulugunya emitima gyabwe ne giggwaamu amaanyi ne batandika okwogera ebigambo nga beemulugunya boogera bubi eri Musa ne Katonda nti emisota egiruma egy'obusagwa ne gijja ne gibaganjabula okubala 21 olunyiriri omukaaga neegamba bw'eti nti the Lord sent fiery serpents Katonda n'asindika emisota emikambwe eri abantu ne gibaluma ate bangi abaana ba Isirayiri ne bafiira mu ddungu ne bafiira mu ki mu ddungu olwaki olw'okubanga baatandika okwemulugunya mu kwemulugunya kuno ne batandika okwogera ebigambo ng'ebimu ku byo beebyo ebigambo ebibasera ebireeta enjogera etali ya bwakatonda kati nga mu kwogera mu ddungu n'okuyiga okwogera okukozesa akamwa kaabwe Katonda yali ayagala bakyuse engeri gye boogeramu bakyuse lwakuba okwogera kuno bibeera bigambo ate kubeera nga kusaba nti wadde osaba Katonda yesu osaba Katonda ogenze mu maaso ga Katonda naye wadde toli mu maaso ga Katonda okyali mu nsi eri mu maaso ga Katonda nti byonna byoyogera w'ogamba akaana kombo kalaba omutwe gulikalinga ebbinika gwojja kubeera kaana kanaku nnyo oli kasirusiru era okwo kubanga okusaba obeeranga ekitonde nti oyogera mu kifaananyi kya Katonda kati woyogera okufa okufa okwo kulina okubeerawo naye nga tekyali ddogo nti abantu abagenda okweroga byebigambo byeboogera abantu abagenda okweroga byebintu byebakola emmanga ebitasanyusa Katonda abantu abeeroga ekyandikibwa kigamba w'ekitiimu kubala nti n'asindika emisota kati wano ekyandikibwa ne kigamba nti Hebrews 3 olunyiriri lwa 15 ne 17 negamba while is still said today nti we muwuliriza eddoboozi lya Katonda nga kikyayogeddwa nti temukakanyaza mitima gyammwe nga mukukakanyala abaana ba Isirayiri kwe baakakanyala for we are having heard nti abo abaawulira ate baakakanyaza emitima gyabwe indeed was not all who came out of Egypt led by Moses nti abo bonna abaava e Misiri teba tebale tebwa kuva Misiri nga Moses abakulembedde. Yeah, si kyekyo. Now, with whom was he angry for 40 years? Kakati anio yogwe yali alinako obusungu emyaka ana ejogezesebwa enambe yo namba ana jirabe emyaka ana ejokutestingibwa ejokugezesebwa ani gwe yalinako obusungu na ye tebali aba abantu abayonona emibiri jabwe ne jigwa mudungu ne bafira mudungu Nti obedience putting the word of God first. Tuino kutani koku.
Obubaka nemisomo jaffe jijja kweyongera yo. Mukitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endoza Change Mindset Magazine.